Wolfsa, tu a shunga sa. That on the store. Huh, yeah. Huh, yeah. Super cop, yeah. Super cop, yeah. You pop in my shop, shop. Yeah. Super cop, cop. Super cop, cop. You pop in my shop, shop. Yeah. Super cop, cop. Super cop, you pop in my shop, shop. Super cop. Bila mbafo pati shima jifanyo na gabu kige mpa unakuzima. Serikali na uza madrakso inadanganyo tuwa kurima. Afiz, kesi kibao za wit. Bongo flavor, bongo leliso. Hip hop, chua kiku. Stop, bete mbute buzi. Maujuzi kibao so maujuzi kibao na data mbishi na vunata. Jua medundo na Teresa kama kawa na waliza sentura. Hamna poka, nuwa msang tu wa shunga mapunga kibao. Tusha wakunja, streets ni kesi za drugs. Pilas, ajira hakuna kafu ni kafure mbaya. So, nipe kafu ni wanyi kafure mbaya. Kafu wane 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 wane. Kafure mbaya. Streets pa kafu, kafu. Streets pa kafu. Ya kwapi masham, sham. Yo. Streets pa kafu, kafu. Super cop, you're popping my shop, shop. Yo, super cop, super cop, you're popping my shop, shop. Pushy in the dance, you stress for game. Mabongo michongo mingi sifuri na yon. Bongo paka kongwa kitaji zanturi. So viburi flon and duri blow. Yo, sisi bongo mikwaji manasia ziji mpaka drugs. Eyo, 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 mani pata. Kata mayo, data na store, flow zipo kasa. Check yota na wakota toka shunga kota. No I'm saying wanna distress a game wa bongo. Peace kwa jongo, mandi jisongo. Street ni buwi baya, kazi na watch wale mbaya. Haina sata mba, kama mzima na kule wesha ukidata na kutema. Tafteni sale ilo shindi suwati. Wanani winda kwa mikuki mishare. The bring machare, na hii luta watoki. Katikati desert, nike makasi kibacha. Pop it deep front, street focus au vipi. Machui ngata diei washa watachata. Hanaga woga na popunga shunga. Ni high tempo degrees. Promo city live, data na store. No I'm saying. Street for cop, cop. Street for cop. You pop in my shop, shop. Yo. Street for cop, cop. Street for cop. You pop in my shop, shop. Yo. Street for cop, cop. Street for cop. You pop in my shop, shop. Huh. Ni misingi mikakati naendelea. Hii ni shunga tena. Kumesha nea. Mato jikombe twende dasi jitongwe. Na kwa vipi ukijo spit ni vikombe. Yeah, amani masoja wote. Nuli present Kavdom Town. Sang 214 Black Desert. Yeah, ostizi watawara. Na hini isara mingi natoa. Kia siku niko na more feelings production. Na kwa vipi nini, kukifiljo. So,